sa yewi leful mayra ne wo ngonyaloma handin o wala fu ko ciontor addo hen sona europabi kanye manaji fa yotto bidoji ana doya do hen ko yimbele paddi hen kanko no dirtido professeur Abdou Kadri Oumar Touré andando kabaru hawaluji o wi wajibu jamande hokke do na kilaji lobbi ko gollata dido golleji ko
ya
yimbe jomirabe anniaji bondi won ko watta di bonon laaji feetide e mayongo min ke midi mila handen dabri ana han fiede yalla seryaaji winnaadi ko naari hebugol hawaluji le leedni ana famtina jamare fu e dende ko kaltele leedi meden ni tegal mudum kasin dabirji fie yimbe jangine honandi hawaluji wawata heewirede yalla jammayongo pati bonne
imma daraja no gondi amede do hen kami ngala bawde non kanko no dirten amadou dikko jottino kabaruji le sud no dirte agence di bassin di fleuve niger o hollitiri wite sud humni no kabar haybude leful mayarane wongo
anni andi wawi hebde lawon fey sun walani kaaki gollere do hebe hokke jama o yalla an fete di golleji sun hebe kaaki dime muyi medde wa fide dabireji me kawtan jama on fu me kalna do en honane mayo han hebrede pati nyamarde nanna mudi pele mudum medde wa famuntunde balle sugabe rawbe be sugabe jukolbe yalla be tinno be heiba jama yoydi ga sun walani kaaki hokke amen
sina yimbe be kolite darde mudum en non kanko professeur Abdou Kadri o hollitiri wite
évidemment
gonga jatino jamar an jogi darorgal mawdo an jogi darorgal mangal do hebugol di hawaluji sabi me yi le kubeje yogaje be juddinton pelle be golleji mo nayiri bangal hebugol hawaluji en nanan mudum du ana fawi do rentude laddeji meden di mide mila o dabiri goto an han fede handen yalla jammay wondu ana hebe ciogamudo juna fedde gonne kasin be yimbe mudum teginto homo e homo warta yippa nyamarde de janjidi
o yusoni dun dalaka le ko warta ko kutteji kewdi matati le hen
ki arriva
ko warta ana burdu nawde toni en welte taguji meden sabdu ana wanatar sabe hewde nyablaji kewdi handen nyablaji kewdi ana bili e janji tundi le nyolman handen fesa yewi handen le izin ngaji meden di tuni fuko wontun fule jamay on tan yipete fayoto nukuje to kange aste nanan mudun ni tuni fule jamay on tan yipete ana wanatar sabe hewde en torraji mawdi di sifamud andal
aquatique
yimbe lo wombe do bomako do biyan andini dum hunde be kali dati kandi nangede
bo buruga gala donaw
mi e milo dan lam an han fide dabireji yewa nuku goto to janji tundi yipete kay nyamarde nanan mudum minke mi de mila dum government an hane bamde sariyaji yalla tonga fu wado hono di golleji bondi hannen an hasingini jati lamo fi dabireji nara nuku goto tan to nyamarde yipete ko walda e mayo torre on satti fa wala seran dabir an han fiede yalla ngol mayo ana rente jammudum heba modja sa yeli ngol handen fe janji men worubinedi fu ana sobi di wawa fe yarede kasin minke mi de mila sariyaji ana bama jati ko hatta nyamarde e kulle yogaje yippede leej mayo
soni imadraji ngadaka le ko warta ko ndiyan leful mayo rane ngo wawa yarede kasen no andambe kabar hawaluji kullitiri wite do kaddeten bete hande do kabaruji meden jowi do hawaluji enji jeddira warore wassalam.